ko wite gosi e wankan lele don hunde non ko jodino no wade ko fuddi majjude misali gosi ko lati songan ko be ngata don dum du gam famude sako suka debbo jiddo dewlede o bonna kenam abdu gakoy nayejo non jon dubi kewdi famminiri hanone
to yugosi
o gosi no wade ya sukabe rewbe kayen waden teddu fadde mun dum dewlede no dum wadirtedu konna ele tawangal amin woni kosan kan yuppete do hor suka debbo o sedan ili kay himbe fukkuba be wallahi wodi wodi suka debbo o bonay o lebi jonka gada mudum non sey tumude de hoje o lote mo lote ndiyan dan du hokken o yara on boobe nayni enda o tiagal mun no o foode o yare to mawdo songan kobe on
o shibi akay o shibi rim babban songa kena
yeru no mawbe haliri debbo dewlete do furi mata abada sana no tokiti ko gosi wi dun nam abdu gakoy fahenda
ti ko ko woni to da kay
ay no woddu fawar joni nyiri hurbe tendi ndi o hokkete o nyaama kandu sedda sedda longe nayni non watte kandu kano won longere fuso o hokkama dum wi'e to jakku koy moduni o hinno modo longe de fu sabu seni o jakki fu nanda ho jakki bi ko morinto on nonni demun kay seni suka debbo wadna kadum to furi mata fese dewlama ba o rimi du sana o rima gel hitere worre nani wonko kay jacca isu
bala ido ba ba kaman wada aka zo a yarin ya ba
biba no debbo nayejo non jon dubi kewdi der dandi biɗo nim city ko fina tawaji goddi majji
yanzu ga lalle
to hannen de enda lalle na mbi endu puddindi wala na wattene bangaado yoni be jiitale be ngatta ko wite chaddien minen kam min anda ko wite chaddien dene mawdo wi halan sey wi a anda accu wurtale hala an ngal ko minen de min natta e hala mabbe sabu den seni suka debbo dewlama no wattene lalle dum woni puddindi balde jeddi watte no watte kero bandu makko fu woni ko wattete nyande fu wattete no enda nyande o wurtay kanko bangaado enda atawo mo woji choddo
woji keijaja wur
fina tawaji kewdi sukabe ummatore jaman hande en joppi dun en gam accande adaji goddi